David became greater and greater. Why? Because the Lord God of hosts was with him. David became greater and greater. Why? Because the Lord God of hosts was with him. If God is with you, you will become greater and greater. Somebody get ready to be greater here. When you are Christian, I need a better and God's in this human adoration. A special blessing time. Chukun on it time. Now Isaiah chapter 12 verse 6. Austin and Nugwa had this on Israel. Now you're lying. Now Isaiah chapter 28 verse 16. Austin and Guzabego Ken Kume. A sure foundation. Nugu Zion. Here I'm not to go to Yobi. Here I'm a man. Chileka gaye kweki yere mai nono kwa Amara mora di nona ya Mana chuku na yera ya Amam na chuku na yera ya You shall become greater and greater Ebu de Jesus enu nisim Na nisigi Donito yangi ni ano Aburo guola Nendino na kugima analarola Wake up somebody Wake up your neighbors Wake up your neighbors Aina gwasigi Kachineke David Buruchineke gi Grace and victory Chineke yekwa yimeri na ha Jesus Amara maya inonea Kameri batara gina ha Jesus Bulo ya gozi la gozi Chineke gozi kwage Chuku no yekweregi Asim chineke no yeregi Nono da ino chuku no yeregi Ebi na zaya ya no yeregi Ebu ina nono alu na bambo Iba siambo nani Ayine ebu ni jese enu na kike bido tama wazia Business favor shabia basha Ayine ewe nini chukwa kenu Nando tuwa ina chongwa Akufesi odarao Kachineke weni akike ojeke mwa Kesa mwa nuchichia Akwa nderi ya nanaha jizo Aina nuchichia buni eje zenu nono dumado The Bible says in Psalm 94 Many flaws come against us But the Lord is mightier than all the flaws The Lord is rising upon your situation Ayi de buni ye de make it more weak Nwachukwu nọ n'etiti anyị mmụọ ọnwụ na-achụgharị O nwee ike mara dị na ọgị nwa Ebu dị Jesse enu Ka eze ndụ chekwa anyị n'aha Jesus Jesus. Jesus. When you are kitchen, I ain't a peck was hanging guns. Oh, we are still. The eye goes in when I got goes in and barry way. The eye turn up on one, I got top in and barry way. When you hear no mama, I got her a coach at Chukuma Gona Duga. So I knew when you just came. Nisi ndi fadai more accident in our we don't want to lose anybody here. Jidon yen kana alaro. Jidienaka. Boyanga na wanye. Aba chozo ha kwere onu be mmo oku bae oh in egwu na Psalm 141 verse 10 let the wicked fall together into their own nets while I pass over them and escape. You will pass over. Say, I will pass over in Jesus' name. I'm going to get better than God's ever. Open a map. Undia each and a half on the Rogi. Makana Ben Mohammed carried her. Egwa anyị sị na abịakwa na ala mmụọ Nwachukwu ihe ha na-akpọ anyị bụ ndị mmeri mmeri bụ nke anyị o na mbido mmeri bụ nke anyị o na njedebe anyị na-eweni aka mmeri enu n'isi Umuchukwu a ajọ mmụọ agwọ bịara n'ụdị mmụọ dọrọ n'ebe ị na-atọgbọ isi each time ichere echiche chete ihe ọma ị chọrọ ime. The blessing as a project will come like an idea. When the idea is formulated in the spiritual, it is a real object. It is already a real project. But in the physical, it is yet in the form species, not yet a matter. But in the spiritual, it is real. That spiritual serpent will move and swallow the egg of the idea. Oh, yeah, but I want my name to go again. Mere ni na haga. Every year you are beginning afresh. Ndi mozi mare ba gwonde ani ne zuru. Saye when ere chineke akenu dubeta ndi mozi ogu chineke ndi mozi Revelation chapter 3 verse 1 ndi mozi Daniel chapter 12 verse 1 odogu mozi Daniel chapter 10 verse 21 agadaga mozi that encamp around the children of God in Psalm 34 verse 7 aina rebia tiyake na ndi mozi anona lada oge Jacob na Genesis chapter 28 verse 12 babia bando na nke Jesu bara maya Ngogo na agwa wanai woke Nicodemus. Now John chapter 1 verse 50 say you will see greater things. Somebody here is going to see greater things. Abu no genwa. Kachineke neje. Igo se ihuku. Ngozi uku. Akunoba uku. Ndu uku. Odido nsa uku. Amara uku. Oge chene mamuzi. Amara na olugo mega amuzi regabazia. Iyo ye wa ina wage ebo in verse 51. In John chapter 1. You will see the angels of God ascending and descending. Not one angel. Angels. Aye when you can back on the Moses. So Moses got ogo na be Pharaoh. Ote ga agwo di chiche na be Pharaoh na bi ike. Ihe ndi madu na ahu bu mkpara ejiche na aka mana maro na agwo di cha nime. O we can landlord the game maro bank odotara. Asekwa na ndi landlord ni ine na eme. O we ka oga gi n'uno alu ka o na edu gi n'uno I maro na o were mkpa. O je koro destiny. O we ka bru nwa boy. Amen. O we ka bru nwa boy. Jere gwota nga o ga-eji wee dọ ga ya ogbe dọrọ ego ọga niile. O nwee ike ọ bụrụ madam na onye ọbụla koro ya nwa ma mbanata uru. O nwee ike bụrụ nwa maid tọrọ na-eme ụmụaka ọ na-eku initiate. It can happen in various forms. Aka iwe niile enu ugbu a bụ maka onye anyị bugharịrị Jesu. Alleluia. Ihe ha ji wee aka enu bụ na Moses amaro na mkpa nke ya ji ga-enwe ike ghọọ agwọ n'ozie ndị ọzọ. Amaro m ihe iji n'aka mana agwọ ọjọọ aha ama n'ozi ngọzi gị ọzọ. It is now time. Ọ bụ ndị chaplet gị ga-ahụ mechaa ahụ agwọ n'agwọ ọjọọ ahụ. Saa anyị na-agọzi aka niile ajị onwe ha. Onwe fada n'ime anyị n'ebe a ma ọnwụ na-achọ ịnara anyị n'ike. Anyị na-ewe n'iri aka enu. Nwachukwu ọ bụ na-abịara ekpere taa. Ka ọ na-abata na bịa eweni aka, aka ga-adị ka mkpa Moses. Agwọ ọjọọ bụ na nọ n'ezinụlọ ahụ ga-abanye in the spirit n'aka gị. Ịbanye na be gị kachi obi were okwukwe imepe aka ụtọ si a na-enatago. Imepe aka si ha banyewe ha banyeche ipigbuo ha. Ikwere na ihe mere work. So na anyị na-agọzi ụmụ Chukwu. Ekpere ngọzi ka anyị ji ebe a. O nwegote bi na wee chọọ Chineke okwu. Anyị na m agbado ụkwụ na Psalm 27 verse 13. Were na-agọzi gị upon the altar of the goodness of the Lord. Osio, what? What would have happened to me had I not believed that I will see the goodness of the Lord in the land of the living? Alu ake me masi na me kwero na mga ahon. Ede mo sebrowa. Na lande deno. Ginwa ga ahon. Achona de mi mono di no ni aketa. Inki ga ahon ge mecha ye go ahon. Oh yeah, man, I go to chai tata. I be next week. I am not to Anna. By your pani bere. Nketa I chok all the light. Makani he chuko lola in a weekend. Urika. Abo na Pentecost church go the miracle amere. Ha. Television amanzu weekend. ya na ekiri nwoke a na chini clutch si enu nwoke a noro ebe a na abori egwu o mecha o ga feel like that oyin gwa gi na blessing sacrament adike oye eboro ga fere na akuku gi o ta pia pia oye na to ya pia pia o ta gogo o ta chobono akwa madreshon bore o ta la trailer o se bono amen aye weneri akem eh nka so na bo ju bulldozer made to speak genti amen amen ka panilienu ba father bunilienu ebere ngosi ka ina ebe nise gi ginwa ga hu the goodness of the Lord oya na de begin me na na laro gini ga na te ola keta kam jukwa o just kam jo Psalm 145 verse 9 is so the Lord is good to all. Amen. To all. It's on all. Amen. Can you say the Lord is good to me? I say the Lord is good to all. The Lord is good to all. Say the Lord is good to me. Personalize it. Chineke dere mama. Where you body, sir? The Lord is good to me. Chineke dere mama. Amen. Aina ngozi ndi ma Chineke na ndo ge. Idi ma megidere nyanya. Idi ma megidere onwu ike. Gekwante maka ekwensu na ye ball ye go ina si no uche chukwu ihe mere ihe jidiri gi mma bu ni kwere na ga hu idi mma chukwu goodness bu kwa goodness ihe shike bu ihe shike kita ndi okada bere na agare ndi na ya moto so ha ebe ihe na eshiri ha ike so ndi okada masam no uche chukwu akwa nwa ogbelo ga amadi ga no nwa ka o ga no tagide nkikireza obuchu wen ga ga tabe mmo amahu bebe amahu de ba na jeje se umu ebirigi ana alu ni uno ije na abu mesi na ekpo aja madu nwa na village john dokeda na eja amini adotara ha galon ga kai kai na siga onda ina he kuchitere weni jide wane ga ka weni yin yes better one amen to the guy name be makoya ya tukwe okada ya tukwa moto sign ewe ni aka goodness kajeso na amen this e honzo ya gwa go go onwe gi ni wele ori anya na rogugo nso na ha Jesus by his wounds we are healed kan emende ngwara na aga ije ya gbati akwu nke gi gwa ga arthritis na joy ya jige n'ukwu oria spinal cord be healed by his wounds aka idi nenu for victory aga ina gabi gebi na azu ahia ebe na alu alu all the kaketa in their suit amara ndi nke ha di isi ma ndi nkuzi ma ndi na akwu ndi nkuzi ugwo ma no ma akwa akwose je school I know we need room akwa akin that their academic future will not be messed up. Ebabo na ha no wadere ha mana ha Jesus. Kaka Chineke di nenu. Ayi na ekpeye n'ime governor courage. O geji we act immediately. Go ma akwa jewe school. Otherwise, crime wave will be on increase. Aka Chukwu dikwa n'aka. Ijo ye nke no debere gi. Iwo ocha hu ndi anaje akwa udo, ndi ana commit suicide. Ona adoji. Ohun ye ozo. Umunne bi ozo n'akuku unu. Ima no wori ho na plan. Eliwe ni na anejere foje tukulo ofebe. Ne na ya na selen. Ndozo mula yo jela, mbe ndozo na la hoje mula. Emmanuel is planning something. Obo ni na ebe na plan suicide. Ni ba she bere tai kwa odo. Ni hi shika karia, don't try it. We are blessing your future. Onodu aija achi kwa odo. I ga mecha jiri eye chukwu otito. Abona digis ni anaha anozi, don't worry yourself. The world has not come to an end. Kekwe maka ndi di ha nwola anwu. Ochopu gi na imoro nwa. Kekwe maka ndi chiri sister. Nke gi bu ni na owe ndi jackass na ha chọ di mchacha. Akwa hi na ebe fitro gi. The devil is happy that you are crying. You have to begin to laugh so that the devil will begin to cry. Maka na nwa hi na acho I ga emecha gi wa ga eji aga ime family planning. So now ye we ni aka victory enu aka mmeri. The Lord is good to all, including you. Fere Chukwaka, the Lord is good to you. Landlord on a church of Oge, iri nibuze wahala na family unu. Don't worry. Chukwu ge ewe to yin aka. Eku yekwe na anu. Ono do yin na, but ono da geji ye Chukwu otito. Aibi do buni we ye ni sola yi towe ya. Onwe ye nebe eke la abu. Mmeri buru nke gi. Iyem na chegwa gi ebo that the goodness of the Lord is with you. And they shall follow you all the days of your life. Nke ibatara taa ka na ebuni je se nu bu na idi machukwu ga na esu gi. Icheche na ojocha na njo odiwazi amma. Ma onwa na esu hari mmadu. Ga eme mistake. Amamma na obrozi gi nwa dodge. Nwa nwoke ahụ jere gị ihe ejere gafere ọnwụdo nwe ahụ pigbuo. Obichiọrọ announcement ga-adịbe ekwensu na ndị otu ya. Na Bechukwu na ụmụchukwu a ga-enwe tears of joy. So ya ewenyere ezinụlọ gaa aka ịnụ n'iru Chukwu. Blessed Sacrament. Wee gọzie ndụ gị. Ọnọdụ afịala arọ. Ọnọdụ atala akpụ. Ọnọdụ atara nchara. There is going to be a supernatural detoxification. Jesus is going to destroy the toxic oxides that are supernaturally immanent in the families. Spiritual toxic oxides. The Lord is going to perform miracles. By this time, next month, many people here will carry volumes of testimony on their tongue. And I bless this utterance in the name of Jesus. Power! Ndi mozi bialolo. Oya bura n'ebe ekele abu eji agwo kedo na aru. Agwa nwo ike babu na ono. Ezinu na abu na ewere agwo na akpa ike na Holy Ghost. Chaka de ezinu na nkegi. Anointing destroys the yoke. Serpentine yokes. Nebe di chicha in a lolo kachuku. Occult people. We not on a bara umuchuku is ojo. See na fada gaha gumi ni tabiko. No nke ha ne kuka ne ege. Now they can transfer. And suggest who will be posted. Ojo we bazi ando kachuku ahu. Nde akike na bara yemba. Agwọ ni ne haja alu alu miro ni ne haja apike ka agwọ na awu ka miro na apiawa nu chichi a Holy Ghost wa chukutie chaka na contract akupu ya olombi ga ekuni ofu nsogbu abia. This has been your stories aka chukwu adro na nka Ake kwesu dia. Asime bu beti na ke kunie. Power. Abia. Abia power. Post-Pentecost anointing. Abia. Power. Ike. Abia. Abia, Abia, ndeje whatever one, ndeje whatever one, super anointing, uncontrollable power. Abia, 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 power. Nde ni gua biago. I can't just get bread. Okulu mwa biazo. Okutele Elizabeth Wananka. Oh, Abia. Mechie yake. Huta yena chime de titi ayin. Ome kwazo, cancer is vanishing. Barren women are conceiving. The lames are walking. The blinds are seeing. The poor are becoming rich. Sinners are becoming holy. The bondage are being set free. Oh, Abia. Abia, Abia, Abia. Back with Jesus. Me pan bawa Jesus. Bawia. Oye Mary Kabu. Bawa ha. Aha na tabu. Aha jomo na tuegu. Onoriye norihe. Nore ya beri na agwa. Kedeba agwa huna. Kedeba agwa huna. Oh. Osinaku kumiri webia. Osinaku kumiri webia. Ochena ya maro. Oh. Umuchukwa agwa biara noike bereha. Hey, Mother Moses, Abia, I'm inviting the rod of Moses at this hour for swallowing of every serpent, every demonic serpent here, every serpent of sickness, every serpent of barrenness, be swallowed. Power, Abia, Ebube, 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 Shekinah, Shekinah, Shekinah. About one mother, may about one mother, may about one mother, may oh, a miraculous hour. Make a chain of mother and Dobby. Chain and Dobby, Adobby, the chain of wretchedness. The chain of wretchedness is melting. In the name of God, the Father, Son, and the Holy Ghost. Power. Oh. shadow of death in the Israeli. In a home, one more yoga. On one. I catch in a camera. The object of that have that shadow, that object of death. Even though I walk through the valleys of the shadows of death, I fear no evil. Oh, every shadow of death monitoring this ministry is swallowed up now. Be swallowed in the presence of the blessed sacrament. Let the attackers be attacked in the presence of Yahweh Sabaoth. One by one, two by two, ten by ten. They can't survive this operation. Operation swallow. 1, 2, 3. Loose. Go. Power. Oh. Oh yes, the lagua. Oh yes, the lagua alone. In a batasina uchachuku. Approach a chuku. I catch you quadron and car. Anom number 2:15:13. Assure every tree now planted by my heavenly father shall be uprooted. Operation uprooting. Wakune. And a hug in a marago. What is your John? What is disappointment? What is Obiam? What is your own? What is Ucho? Ucho? What is in me? What is that? Is it better? Netani Mumuchinake. And a hug in a marago. And a hug in a marago. Efe Gabara, Jesus. Jesus, I be alone. On a you can see there so you can capa. Na cheese na bike. On a kuyemwa. On a beze. On a donso. On a kesamara. Oreboshina keira masama. Osio, even though the thief has come to steal, kill, and destroy, I come that you have life. You have life. I have it more abundantly. Have it now. Have life. I say have life. Your vocation will have life. Your profession will have life. Your destiny will have life. Children of God shall have life. You shall have life. Your family shall have life. Oh, your kenta ramashima. Eh, your rebosi ramashima. Kenta reboki arabase reboshi. Ayebo kese bokeba. Me panu gine bere. Ogenza putake rugo. Ogenza puta made rugo. Ogenza puta zinune rugo. Ereboshi na yama. Asikunye. Aboma si chineke kunye. Kimere zayon ebere. Oge ebere rugo. Chineke amara gebi azia. Oga amara. Naramara. Wachugu naramara. Asiki naramara. Amara niru amara nazu. Power. Oga amara. Anara amara ge. Amara madanata. Oh, ane nagwa. Ikechukwu de nagwa de titi an. Ikechineke de nagwa. Awara agwa ga survive onodo. Oh, joke nagwa. Ma akwagwa ni na yiri. Akwa ni na ga lock. Ori mashiraba. The end of a dynasty. The end of a kingdom. Eh mashina maseraba. The family tree of this demonic serpent has ended today. Kerebo shinama. Amashimama. Ngwa puta. Puta na bati ozwa. Puta na bati akuchirgina mo. Kedu watu kwa akuchirina mo. Kedu oye akuchirina bati. Oye ka akuchirina bati spiritually. Kedu oye akuchirina bati. Kedu oye akuchirina vocation ya na bati. Ngwa kunye. Resurrection power time. Ebo shira baba. Jesus, you don't know the gospel. You don't know the scripture and the power of God. Let the power of God come now upon every casket. I'm at your Zabona. I could drink vocation. I'm at your Zabona. I could drink a better man again. I'm at your Zabona. I could drink vocation. I'm at your Zabona. I'm under the anointing. Power. Marriage, you can't wear a kuchena, but it's a promo kuchena marriage. It's not a chuchu. abụrụ uche chukwu, abụrụ uche chukwu, ike Chineke abịa ọgụ, ike Chineke abịa ọgụ. Ndị eji eji na-ewere onwe ha. Luke chapter 4. Oke masere boshima. Jesus ni abịara ime ka ndị eji eji nwere onwe ha. Eketara masere boshi. Aya mama make the ministry of Jesus. Oge ụmụazụ John bịara sị ya, "Are you in wish to come or shall we look for another?" Ọ sị, "A ga-agwa John, ngwụrụ na-aga ije, isi n'ahụ ụzọ." Ndị eji eji na-ewere onwe ha. Ozu na-adị ndụ, ngwa Nwachukwu dịwa ndụ, dịwa ndụ, dịwa ndụ, dịwa ndụ. Kedu onye a kụchiri n'akpati? Ọ gị na-ahụ onwe gị n'alụ ebe a kụchiri gị n'akpati ozu? Come out, come out, come out. Ngozi akụchiri, vocation mmadụ akụchiri, marriage mmadụ akụchiri, ike ebere mmadụ akụchiri. Ngwapụtawa, 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 ngwapụtawa. Business akụchiri, ezinụlọ anyị were tie n'akpati wee gbaa afa. Kupa na beria ground. Oge mpụta eruo, oge mpụta eruo, oge mpụta eruo, oge mpụta. Because the goodness will now follow you. The goodness will now follow you. Ya arabo shi na mama. Ye moke ntere bo shi na ya. Eri bo se de rebo ki ya rama. She moke bo se bo she. Ya arama kata ma she. Ara mama. Ye ge rebo si na 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 me rebo ki. Arabo shi na mama. Jesus. Ba Jesus. Bakwenu Jesus. 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 Na-agbọya, na-agbọya. Ọ si gbọọ ma aga ma aza. Ọ si gbọọ ma aga ma aza. Jeremiah 29:12. Ịkpọkwa ma aga ma aza. Ịkpọkwa ma aga ma aza. Deuteronomy 22:22. Ịkpọkwa ma aga ma aza. Kpọkuenu Chineke anyị. Kpọkuenu ọ ga-aza. Emoshinara masaba. Ayo kentere boshiraba. Jesus. Zapụta ndị gị. Zapụta ndị gị. Zapụta ụmụ gị. Tọba ndị gị na-agbụ. Onye ebere ka ịbụ. Gbaghara mmehie ndị gị. Were ọbara sachaba. Sachaa ezinụlọ. Sachaa agbụrụ. Jesus. Amen. 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 Gbasara ya aka. Jesu nọ n'etiti anyị. Akwụkwọ nsọ sị that David became stronger and stronger, greater and greater, because the Lord of hosts was with him. Jesu na-achọ ịbata n'ime mmadụ n'ụzọ pụrụ iche. E nwere ndị ọ na-abịa ịgwọ ọrịa, special healing. O nwere ndị ọgwụ n'ọgbọ mmiri Bethesda, mana o nwere onye osoro na-abịa Zacchaeus. E nwere ndị ọ na-abata n'ime ha, nwee ndị ọ bazi na room ha. Jairus. Bereju. Nabata onye a na-abịa. Mechie anya gị. This is a post-Pentecost prayer. Onye ahụ nyere gị nduru mbasi Pentecost chọrọ iji aka ịbatazie n'ime gị. Ọ sị na ya nọ n'ọnụ ụzọ na-akụ aka. Ime pere n'ihi ụzọ ya ga-abata bịa biere gị. Ọ bata, ọ ga-emebi ihe ọjọọ bụla nọ n'ime gị. Every disappointment, every spirit of failure, every object of caricature, every ubrizo shame, every spirit of death. Nwachukwu a na-arị ike ekpere ya ga kụchie n'akpati ozu. Dọta n'akụkụ mmiri. Nwachukwu krokodaịlị bịara na enu ngọzi ya. Ebe ọ bụ na ijere asị gị tinye na uche Chukwu na nsogbu adịrọ na taịmụ ka dị. Onye na-agwa gị ihe dị otu a? Akwụkwọ nsọ sị, "Now is the appointed time. Now is the acceptable time. Now is the hour of grace. All the spiritual wires that you are disconnected, he's going to reconnect them. Somebody is going to shine again. Ana me dubete eze ndo Oya no na mbari gwe were monso wi anyi bas Pentecost Ya jere batawa ge kwanti ye na achi ime ufodi ko ga bia biri ni ime ha noro ni ime ha na gozi ndi mmadu ufodi ko ga biri ni ime ha no ni ime ha na gwondo aria Nke ọ bụ na ikete oke ugbu a ya bịara gị. E nwere ndị ọ ga-abata n'ime ha. Ọ ga-eji mkpa nke okwu ya. Ụfọdụ ụmụchukwu na-amarụ ka esi ekwu otu Bible. Ọ ga-agbapụ. Anointing ahụ ị natara mbọs Pentecost. Ọ na-abịa ịchake ya ọzọ. Were obi gị nabata ihe na-achọ imeke taa. Cheta na mgbe ahụ o si n'ọnwụ kunite, ọ bịa gosi ụmụazụ ya apa ya. Apa niile dị ya n'ahụ, o gosikwa ha apa. Oge ha hụrụ apa dị ya n'arụ, the Bible said they were filled with joy. Oh, wee ju ha arụ. Na Luke 24, Emmaus experience, ọya nwa achịcha disappear. Ha na-achọ ebe ọ nọ, mana ha mara na ọ nọzi n'ime ha. Ọ banye n'ime ha. Somebody here is going to be an instrument of healing. Ask me, Abiawa. Jesus, Abiawa. Jesus, Abiawa. Jesus, Abiawa. Batawa, Batawa. Well, you can't even get resurrection. You can't even get ascension. You can't even get ascension. Power. You can't even contain it. Onye ọbata ọ ga-adị ka ime gị ọ na-agbawa agbawa. A sị m ya batawa. O mechazi ị ga na-alọzi nlọ. Ị ga na-ahụzi ọhụ. Ihe na-eji ime n'ime gị mechaa. A na-eshi gị n'ọkụ kịta. Ihe anyị natara mbọs Pentecost. E nwere ndị ọ ga-eji akara dị ya n'arụ kenye n'arụ ha. Ebe niile maakị dị ya n'ụkwụ. Ọ banye n'ụkwụ nke ha. Ebe niile ọ dị ya n'aka. Abanye n'aka nke ha. Ebe niile ọ dị n'isi ha. Isi ha dịka isi Jesus. Ọ ihe na-achọ ime kịta. Jesu, ka e mee oke apa gị. Maka ọgwụgwọ nsọ n'isi mgbaka. Apa ga-adị n'isi a. Ọ bụ na a ga-agwọ n'isi mgbaka. O nwere ndị ọ ga-adị n'afọ n'akụkụ ebe a mara ya ube. Maka ndị na-acha mkpụrụ nke afọ. Healing now. Ọbịa. Ike ebere ga-adị na ikpere mmadụ. Ebe ahụ apa juru ya n'ikpere. Extraordinary prayer power. Take it. Distribution of gifts. Catch your own. Over there. Ebi no narawa nke gi. Narawa nke gi. Obiago. Important people have become important. This is the miraculous hour. Healing is occurring. Tuberculosis is disappearing. Cancer is vanishing. Anointing is here. Take your own. God is good to all. Yo, on the ghost of Madden Janeba Amara. Can you hear Coronan? God, they will tell you. Oh, Robo Kenta, Mashema, Mama. Me pon you back away, and walk out Japa. Because they are in town. Back away. Say about that, say about that. Now, but say, yo, Chenny, me, piggy. On a pawa, on a kuwa, on a kuwa, on a kuwaka. Nabatia, nabatia. Yes. Special Pentecost grace. Special Pentecost grace. Yes. It's a new gift. A new gift. A new gift with a burden. A burden and passion. Somebody here is receiving a vision. Iha buna ana egi me ministry and oya ha ga hunatia. Eba buna emere ministry and meeting ojo. Owo roye na nata special visionary anointing. Oga hunatia bam. Oye do to ha bata. Abata. Abata jide onwe gi. Such gift is here now. Abron ke ndi ajo magic an ebebere. Iha na da kitab ndi na nata gift. Iha bu manifestation by gift. Nke abro nke ajo mmo. O were o na na vision. Vision, vision. Vision, vision. Vision. Power! Hey! O were bag abi zojo against us. O ga e wo ye get ka Daniel. I get what Daniel, okay, Daniel and why in the titia. Oh yeah, God, on our Lord, now we hear doom. Everyone about our years long. How much we got here? Somebody is receiving such a prophetic revelation. Adika, 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 adika. Take it. Mechanyake. Don't be distracted. Adike Samara. Iha jobu ne emere zinuna. Oge, why you got hunke zinuna? Oye na naru the gift ah neba. You shall dream dreams. You shall prophesy. You shall see vision. Oya na putting her. Oya na putting her. Oya na putting her. Oya na putting her. Vision. Ebe koma mara vision. Ana mara Daniel one day ya dano your line. Ana mebe Joseph in the titi. Dream of greatness for this ministry. I'm a beggar prophet Habakkuk. For the vision will be for an appointed time. And I'm a beggar Cornelius in the Zinonoya. Hey. Jesus. Oh, my name is Banahu Jesus in the corner of Calvary. I'll go on here. Machigan, I'm going to go here. I'm going to go here. I'm going to go here. Hey, hey, the apostles are here. The spirit of the apostles are here. The spirit of the apostles are here. Ogi kona abanime, ogi kona abanime. Haburuchukwu onwegi. This is a gifting time. Chineke chai wutu ginana, ya wutu oni ginana. I got to need the new day. Oh, yeah, I remember you. You can damn my boche. You can move my boche. Judith's type of anointing. Hey, anointing head and touching. Anointing head and touching. Want you walk about, but I'm going to turn him out the chain. Chain, I'm happy with. Resist that type of anointing. Take it. Take it. Take it. Amaro Momo. Gift of fertility. Anointing for fertility. Oyena Naraya. Burden. Passion for childbearing. Aneke Samara. Ephesians 4:8. See, when he ascends on high, he sets free the captives and he distributes gifts. Can the gift in kitchen? Basa ake gebe obuni ino. Owe rendon de ye akunuba. Owe rendon de ye wisdom. Owe rendon awuye ngozi ni mendu ha. Owe rendon de tike bere ni me ha. Be in the spirit of prayer. Be in the spirit of prayer. Ha bono manso wegi. Ya were mu na gi meri he di amma. Ya were ai meri he di amma. Ya were ai meri he di amma. Ya were ai meri he di amma. Anointing and burden. Anointing and burden. Anointing and burden. Burden and passion. Yes, all of them are coming together. Hey. Okay, call the gap of Pulakuku, yeah? Apa ha ma gbochizi kwa ozo ebele mu bu na ma gbochizi ozo. So let it be fresh, let it be fresh under a sweet anointing in the name of Jesus. Onye ọrịa na ọgwụgwọ nsọ, ndị ọrịa na ọgwụgwọ nsọ, receive your healing in Jesus name. It is the will of God to heal his people. In Exodus 15:26, all the kind of people here, niyali gego say in the abu the Lord that healed. Abu uchechi na ki egwandia. Na long ugu ansana ha Jesus. Abu ni ibo nyara jida ke bori aga hu di bu nambo. Abu ni na chongwa jida ke position koye ne chongwa yala. If a business person, jida can you see? If you don't love one, I go hang lunch. I'm asking a chukwu akagi. On a budi bi a chana ge ma unye bi a chana ge akoko wasi akoko. Basara jesa akka. On other matter na ba wekita. This is a condition transforming moment. You can never be the same again after this situation. Something is happening in the spiritual. Here in the wicked that behind the mere give them more. Nini naked the child in the spiritual. I'm not top as you. Nah, Jesus. Chuku Gozigi. Chineke Gozigi. Chuku Abraham Gozigi. Chineke Isaac Gozigi. Chineke Jacob Gozigi. Chineke Ephraim Nav Manasseh Gozegi. Chukwu Joseph Gozegi. Chineke Jabez Nobed Gozegi. Chineke Obed Edom Gozegi. Are you the two eaten Gozegi? He pours his blessings on you. From now onwards, all the curses vomited upon you or accrued as a result of somebody's sin here, be considered abrogated under the power of Galatians chapter 3 verse 13. And we stand in the power of Zechariah chapter 14 verse 11 and decree that no one among you shall be called accursed. Rather, from now we pronounce Psalm 145 verse 9 that the Lord is good to all. Edemachukwu sokwa genaha Jesus. Chukwu gaziere mu unu. Aye kpuchie onye niile gbadatara ugbu a n'ọbara Jesus. Echekwa gift a ma ndị na-manifest ha dị ma nọ n'ime gị. Aye kpuchie gift a n'ọbara Jesus. Abụrụ abụ na iso na ndị dara isi na ha gift ị natara. You can be standing and the gift is still in you. Ihe ị ga-ahụzi bụ mgbe ị ga-anọzi. Ị na-amazi ihe na-amarọ ka esi ma gift of knowledge, wisdom, gift of power. onye gbasa oyumgbe okpuru onye ahụ enwe problem. Ewenyere m Chineke aka enu dịka nwa Abraham nke gị onwe gị soketa okenye na Genesis 12:2, na Chineke ga-agọzi anyị, Chukwu gọzikwa gị, Chukwu gọzikwa ministry a. Ọ sị, and the Lord will bless you and make you a blessing. May you become God's own blessing. Ọ bịa na verse 3, onye gọzie gị, Chineke agọzie ya. Ma bido ugbu a gawa onye bụọ gị ọnụ, Chineke abụọ ya ọnụ. N'isi ndị fada ibe m na ha nọ ebe a, Psalm 105:15 ọ sị, touch not my anointed and my prophet do no harm. I don't care how justified that person who is fighting you may be. Under the power of this word, touch not my anointed. Whoever will try to malign you, blackmail you, attack you, mischievously try to maneuver his way in order to frustrate our pastoral works, that person is already accursed. We may forgive the person, but the curse is upon the person. So onye ọbụla ga-ejere fada ọbụla n'ebe a ma ụmụnna anyị ụkọchukwu na-agbara Chineke mbọ ije ọjọọ, all the plans of the person will be celebrated upon that person. But upon our priest here, he will never know of any of the plans. Only my plan on a celebrate on Unisha. Only plan of frustration, a celebrate frustration this year. And some of you may not know why some of your prominent people may be dying. Know whether there is any priest you are attacking. Ndị fada bụ ọta Kristus kapito. Ọ Jesus ahụrụ, isi Jesus ahụrụ anya bụ ndị a.